onon gombe ne kettini studio kalangu nani habaruji din ni ko sukaba ummatore ummu umar hawtade e abdul mumuni ali nyalli yottinta habaruji din guru wagaaji mon jama arefu abdul mumuni jangonda guru waga ma no chomri kenga
basi wala ummu noy har wuro modon ton andan e golle den andan mido miladuni fahanden ko golle den dan de tampine ma sanne na
to abdul mumuni tampini kay mido milni awdaay golle mawri be e bare bare benena nyamol dabugo
to daw gunke sey munyal nyamol munu
to madalla nonno abdul mumuni do fi oni min jewtidi e filla hano kokkol yamiroje nonni do gadobe golle mawribe e bare bare be nonni nyama fa jartina tariki mi mo nyande fu min kalan do ibrahim umaru han torde min gaddam filla pirtol balli to madalla abdul mumuni no mi halirni har ko ce watani fillani nyamobe da o fa jartina nonni bebe ni min gaddi filla mabbe to yewtere wada do mungal hollitoje yare to himbe
non jati wadi e julle fuudu no hani himbe gadane kollitoje de andanni en kettino ko mohammed hara ko lokotorojo non guddo andal du fi nyamdu e ko nandi titta holliti himbe e julde de andan ko alamin washar waddi firta dengal fulfulde
donc pour éviter
quoi to tawé neddo hisi torraji de redu tewla yari ko neddo nyamta dun no wajibi non neddo yara ndiyam ko duudi mangul dan tawda dan mante e kitaje nane jomun yara ndiyam wi ndebundu sedda kar to nimbe njeggitin du e sonnyinde balli mu en sanne
non non ni abdul mumuni do der gallu nyame batu gon wada batu gudo ko wada ni dun do ko be gatti yeso kan woni kala sual hudo ba gotal tahi e do der gallu nyame di fuddi korre kala suji non ni ko nyebdi jaman
non jatti wadi ummu amma dun duni fa handen to en jeggitin ko weltare mawno non yaade e sukaabe jangobe der hubere nyamede enda e kile kewde e burtaki mabbe fu ibe poda hakkiloji ardibe hubere nyamede enda e gomnati fu ko watta kala suji na biyan tendeje de endan gadul mudun acce der jangirde de endan en kettino ko siratullahi abdullahi kanko woni ardido fi hukkude habaruji do fedde daranide sukabe jangobe college e lycée do der hubere nyamede endan nani ko wi'i ko habibu garba waddi firta dengal fulfulde
bon avec ayo jonno ni ngatti holare sanne yaade gallure nde bo ayi jombe koji aade lobbo faabe tabitini biide kebe kokkam milliard go se fa heba gollangal wadde nene dum do hunde lobber non sanne sabu ne dum wadi nene bibbe tal kabbe du no wajibi tay min kebi jande min keba cellal min keba du konnande na
security
umu en daro der kokkol habaruji meden di endan sedda jehen ton andan tawa darode no wonno wada harko darta fi dungugu endan
kabe umma tore kewbe gadobe lal ano demal nonni be ballitama e awatirdi nonni hitane hikkade awatirdi ko wallatabe habibu garba o yewtidi e wobbe nani ko waddi firta dengal fulfulde
le commune mo bouzam sukab umma tore wadabe gollal demal rafi ndungu lobbu rawane dunna noga go torribe sanne dun sabi joni obe ummeke yorno murtala musa goto e mabbe holliri
afan de mi heba dum sigilo wadde wadde ndungu hikkango illojon awdiri jawndi heba ma kolati boyata ko barke mo hewte
le rendement tonoji ujune kem tati e jeegon awtirdeji moddinaadi kany won ko wadana gure ujune kem jeete chapan tati e didi de gure kebaino nungungu haruna abdu zodi kawjira fi demal region motawa
region tawa min kebi wattude do inde gure tawdaade tampirije den tonoji ujunere e kem tati e jeegon awdiri jawdi miden ballitirabe fudu alle wonji tagol mbakaaji
fe de changement climatique
mahamadu shaulani suka umma tore ngado demal o tabintini balla kayote kebe
ne passé rawani ndungu wada fartama buza gomnanti hokki min awdiri jawdi di jeddire wittinde da min awi fa fudi miden gatti gikke du do yade jeddi jeddi fuddude demal
fadde ndungu ngu enda fuddude ni gomnati leydi Niger e horme wadi sigila mawdo do filo demal yarante ka endam be ngaddani remobe awtirdiji moddinaadi e safari ko te awtirdiji di hawtade engrais ko wattu hectareuji ujuna chapande je jegon gollama fa wodi yarno docteur kawjira filo demal region motaba on holliri
nonno Abdoumoumouni min natan der tariki men ko nyande alal hande ni min kaltana ni to suka ummatore lato balnoni
non jatti wadi ummu de ndari dun fa hande suka ummatore wanda ni o tawa kana o mo lata bal makko wanda ni der fedde latul bal indirana espoir football club de Zender inde makko dun yeta kana Ibrahim Umaru omo so wire bare en kettino tariki makko ko Zara Bukari waddi firta dengal fulfulde
o wodana duubi nogay darne makko non meter go e feccere latol baldo won golla makko e lay faande fed lato balweten espoir football club mo Zender dum du kondo mo tawa e mun duubi tatini endam o fuddi latol bal elundu makko sappo e nay hitande hikka o hebi njama ko do fi gattol biiji sanne
a geske ngal jidaaji
se ko alla minani beldum mudum sanne furdu harto super league don buri gammi wowa yaade der fed latol bal baawotere amma no wodi pelle gonde no tefakam don du sa be ji mawdo ardido fedde
din ida da president
o lato bal himbe Zender no wati gikke do makko sanne yerno Suleymana Aminu lawan ekito makko holliri
tuka bare se
bare o non non jidudo fijo pirtal balli wodi dunde kile tati imo sube to latol bal ko coupe RTL e fa hande der latol bal be burai dubi sappo e jeddi kanko suba der region Zender der latol bal wakati potir sukabe jangobe don kanko buri wattu didi duddi ko coupe bazum e lamido leddi damagaran ondo kanko buri gattol no ngengudo non der latol bal kanudo wiede beedita bawde mu
multiplier le fort
kanko Ibrahim Umaru o hebay nade le fedde latol bal maunde leddi Niger kanon dun do waray terde makko ele gollangal
ba to ikirana be ekim national
mi wo way no dede to fedde latol bal maunde do nyomi nimbe la soji dide no be ko jane min tawi inde amin wala do de bi mi min kayne saito jami
ko buri yidde fu hande ne enna kanko Ibrahim woni wonno o yaara gollal latol balgol endan yeso ba o heba onato fedde maunde latol balde leydi Niger
habaru cakiti do min kebini Abdoumoumouni suka ummatore oni o subama der fedde leydi latto e bal menanon ni
umu har ko darta fijoji coñinol balli hande ni sa kettinoden ko Habibu Garba waddi Soumana Amadou firte dengal fulfulli
partay kondom do sigilade yaade onduko ko Afrika ko fuddete 13 lewru jeudi na no gaydi to enan Kigali ni fedde hawjinde gadal tay kondo do enan Niger sigilake pelle didi mawde njohoje do inde Niger be gonana ni himbe no gay jeetati hobdo inde leydi Niger sappo e jeddu ko namo ko nato inde ndewrundi enda no gay tat lewru jiyendum ya tat lewru ut dum na no gay didi wanno ko dum watta e dal doso dogginal pucci ko leede keedo jare Afrique de endam do enda leydi Niger ni fedde hawjin dogginal pucci de enda jeddide fu be gadan dogginal pucci do enda gal nyemen gan subitaade e sigilaade pucci kandi tawe yahi do inde leydi Niger ele dogginongol en
to madal Abdoumoumouni do min danata habaruji min e fulfulde ko sukabe ummatore Saydou Lamdo holli min tokoro nyalaane alal non ni min gadda habaruji gommi jottoto kirten to jam hirti.